y'all, what up? It's your boy Calligraph Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KETC collaboration, ladies and gentlemen.
Mambo vipi wadhime bidi ni come slow. Apo vipi dadu shachi zina sample,
yeah.
Bado mjiki na piga jizi na town flows. Na kakaza bigi ojige, you niggas don't know. Mi mwalimu za watoto wa lang, na ma MCs wote wako soko wa rang. Kimbia mbio usipo minda chomo wa ganju. Msodoki ni young killer, mini boko wa ram. Na mbona nyamini rumors na nina roo ya chuma. Bonga mbaya leo kesho ya mgongo dotani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizini shavuma ji. Pas kama Victor Manishi Nura au Suma Lee. Na tuna Lee top chef on the jam. Say what? Thank God for blessing a man. So, ebu tulia I perform ni tight. So better put them hands up when I'm on this mic. Papa John.
I got the shot. Every time we use the air. I got the shot. You know how we do. I got the shot. Every time we use the air. I got the shot.
Manishi kwenu imepenya, msifate mimi fata sheria jinsi nasema. Hapa Calligraph Jones, hapa msodoki's crazy. Umlu nakwenda nao mtu mzima na naitwa baby, maybe. Umbo sindano mwilu ujakuwa ila pesa inongea. Zede mzaramu watu anajua msimamo ya Mungu. Yule anemtaka ndo anamchukua. Nilikuwa mtoto michano ndolo nifanya nkakua. Sasa miaka 55 huru inanibidi nshereke. Japo baba yangu mlinzi kwenye nyumba pedeje. Kweli ndo huo mzee ukikatana uzushwa. Kugomba ni anguo uku mezaliwa uchi. Najua nilipotoka mbali na kwenda na sija choka na nyosha nilo wakuta. So na upia washa dondoka. Wanajuta sasa unasota upia hawa kustuka. Alikuwa nyufa sasa ukuta umenguka mziki umekufa.
I got the shot. Every time we use the air. I got the shot.
You know how we do.
I got the shot. Every time we use the air. I got the shot.
Yeah, this time that can bila uchokozi. From the 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. But I'm big, I'm korofi. In case I try kudauti kolabo na young killer, I'm so dope.
Nisha kosea sana, ila kujifunza ndo siko miloni. Merudi kupari with Calligraph, my homie,
yeah.
UG Kampala kote na penya na una celebrate ku rap at zim paka K.
I'm coming through with the heat, it's about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella,
yeah. Young killer, buchenji, you're from me. Ndo maneno zushi na yo yasikia na Paul Peter. Hila na go kisha na watu wakishangaa kwenye mataa. Kiona weekend moja na show tisa.
I got the shot.